mikiganza duserukane wowe wahize bose ubone mu maremo nk'iyumanganya nk'icyo nyicyara umugabo uganje mukwe Fiti kiguse Yeah.